kunyona tabadiri njia ananikwepa hata bari zangu hataki kusikia ananitesa kanirubuni kanibwaka njiani na dhalilika mimi siwa mbinguni wala duniani na tatarika eti ti kanitema pikiti tamu limekwisha uba kushne ipapuchi moyo ti ti siku baridi didi mateso na pitia shuruba ya natamba aiji
haya kintaka sawa asipotaka dhasi ya nini kupiga na vijiri kutwa statasi kesika mwaku dawa mwache mtaki na fasi taba kisingo kama ndona na saku inwe ni fasi tena tapasi nasema tapasi inwe nile mashoga zake na kawa mastaki
hosh hosh
yene mani ina nintwa na sami sinzi pa makala bisinga nono sika
Ishaweka naona sawa
mwache ishaweka naona sawa
nasema mwache akitembezeka naona sawa
mwache akitembezeka naona sawa
ila umwambie
akitaka sawa asipotaka basi
basi
kupiga na vijiji kutwa statasi kesi kama kutawa mwache tuakina basi tabaki singo kama ndo anaona sawa ndiwe ni fati tena tafati nasema tafati ndiwe nilewe sana bati after party yani tafati nasema tafati na wakinipa mashoga zake na kawa mastaki
come exclusive
exclusive from surelowthat.com.